Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi mudukurikira ku mirongo migufi shortwaves kuri metero 19 no kuri metero 22. Mushobora kandi kudusanga kuri internet kuri www.radioyatuvewa.com. Nshuti mwese, hano muri studio ya karindwi Washington DC muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Ndabaramukije mwese abatwumva aho muri hose ku isi. Uyu ni umwanya wa cya kiganiro muri isanga cyerekeye ubuzima tubagezaho buri wa gatatu kuri isaha. Uyu munsi rero turabaganirira ku nkingo n'akamaro kazo, twibanda ku rukingo rw'indwara y'iseru. Ikaze mwese kuri radio yanyu muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10. Shuti z'Ijwi rya Amerika, nongere mbaha ikaze mwese mu kiganiro muri isanga cyo kuri uyu wa gatatu cyerekeye amagara y'abantu, aho dufatanyiriza hamwe kubungabunga ubuzima bwacu n'ubw'abacu. Turaganira ku nkingo n'akamaro kazo, ari nako dutinda ku rukingo rw'indwara y'iseru. Muduherero telefone zanyu kuri Facebook, abamaze kuziduha mwese turabashimiye cyane. Abandi namwe izanyu turazitegereje hano kuri Facebook cyangwa se kuri WhatsApp kuri nomero yacu ariyo nakamenyetso ko guteranya 1 202 441 3 1. Mushobora kandi no kutubipa kuri iyo nomero. Hagati aha rero mwese mbifurije umunsi mwiza w'umurimo, umunsi mwiza w'abakozi. Mukurikira Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ishami ryawo ni ryita ku buzima w'OMS ryageraneye iki cyumweru inkingo, hari cyo cyumweru cya nyuma cy'ukwezi cyatangiye ku itariki 24 ukwezi kwa kane kugeza ku itariki ya 30 hari ejo. Isanganyamatsiko cyangwa se ikivugo cya OMS cyari mu bukangurambaga bw'uyu mwaka ni twese dukingiye inkingo zakora. OMS ishima intwari zaharaniye itangwa ry'inkingo mu mpande zose z'isi zakoze ku buryo buri wese akingirwa ku myaka iyo ari yo yose y'amavuko, bigaragaza ububasha bw'inkingo. Abo ni uguhera ku babyeyi, abakozi b'umuvuzi bafasha imiryango hamwe n'abakora inkingo ndetse n'ibikoresho byazo. Muri izo ntwari rero namwe murimo, bigaragazwa no kuba mwitabiriye ikiganiro muri benshi bitewe n'abo tubona bamaze kutwandikira. Mukaba rero mushaka ko dufatanyiriza hamwe mu gusobanukirwa ibyerekeye inkingo. Ubushize twavuze ku nkingo muri rusange, ariko ikiganiro cyarangiye bigaragara ko muri mwe hari abasigaranye ibibazo tutabashije kubaha ijambo ngo mubaze. Niyo mpamvu uyu munsi nifuje ko tugaruka ku nkingo n'akamaro kazo, tukavuga hanini ku rukingo rw'iseru. Nkuko nani bivuze rero, uyu munsi wa kabiri ejo hashojwe icyumweru cy'ikingira. Ishami rya ONU ryita ku buzima OMS rikaba ryarasoje icyo cyumweru cyahariwe inkingo ku rwego mpuzamahanga. Ni icyumweru cy'ubukangurambaga bukangurira abantu gukoresha inkingo hagamijwe gukumira indwara. Nkuko rero OMS bivuga, inkingo zirengera ubuzima bw'abantu miliyoni na miliyoni buri mwaka. Inkingo zizwi nka kimwe mu bintu byatanze umusaruro kandi bidahenze mu bijyanye no kwita ku buzima. Nyamara ubu ku isi haracyari hafi miliyoni 20 z'abana batakingiwe n'abatarahawe inkingo zose, by'umwihariko ku birebana n'urukingo rw'indwara y'iseru. Ngira ngo twibandeho uyu munsi indwara yari yaracitse mu bihugu bimwe nk'ino muri Amerika, ariko kuva mu 2002 iyo seru yari yararanduranywe n'imizi ubu ikaba irimo kongera kuboneka. Abashinzwe ubuzima rero basanga bituruka ku bantu badakingirwa ahanini bihereye ku myemerere yabo, noneho higiye batembereye mu bihugu birimo indwara y'iseru bakayandura bakayanduza abo babana inaha. Mu mwanya rero umutumirwa wacu araza kubaha ibisobanuro mukeneye ku nkingo. Reka ntabatindiye twakire umutumirwa wacu Hassan Sibomana ashinzwe programu y'ikingira mu gihugu cy'u Rwanda mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima. Bwana Hassan Sibomana, nongere nguhe umwanya wongere kugushimire uyu mwanya wongiye kutubonera kugira ngo turusheho gusobanukirwa n'ibyerekeye inkingo. Nguha kandi ikaze ku ijwi rya Amerika.
Murakoze Jenny.
Ye. Uwo mwanya munini uyu munsi ndagira ngo tuharire abakunzi b'ijwi rya Amerika, ariko mu gutangira nagira ngo mwongere mudusobanurire muri make akamaro k'inkingo muri rusange.
Murakoze cyane. Reka mbone tuzuze n'abadukurikiye muri iki kiganiro. Hanyuma twihuse, mwabivuze rwose neza mutangira aho mwavuga muti intego y'uyu mwaka umuryango mpuzamahanga wita ku buzima rwashyizeho intego ivuga ngo twese dukingiwe inkingo za kora. Iyi ni intego nziza cyane kandi ko kuwendiraza no kudufasha muri iki kiganiro ko iyo abantu bakingiwe biba byoroshye kugira ngo indwara zikumirwe. Kugira ngo wenda byorohe n'abadukurikiranye babyumve, reka dufate urugero ruto. Mu bantu 19 baramutse bakingiye, umwe ushobora kurwara mu by'ukuri byaba bigoye kugira ngo agire undi yanduza. Ariko mu bantu 10 ari batandatu gusa bakingiwe, umwe akaramuka arwaye biba byoroshye kugira ngo yanduze ba bandi bane batakingiwe. Iyi ntego rero ni nziza cyane, iradufasha ko iradufasha kugira ngo twongere twibutse abadukurikiye twibutse abaturage bacu ko mu by'ukuri kwikingiza biruta kwivuza, kandi kwikingiza nanone bifite inyungu nyinshi cyane. Hari ubushakashatsi bwakozwe aho byagaragaye ko idorari rimwe rishyizwe muri gahunda y'ikingira mu kugura urukingo bituma igihugu kinguka amadorari 16. Bivuga ngo icyo gihe nta burwayi buba bukiriho buragabanuka, bigatuma mu by'ukuri amafaranga agomba kugenda ku miti cyangwa se n'uburwayi umuntu yivuza arushaho kuba make. Ikintu gikomeye cyane rero ngira ngo muri uyu mwanya nk'uko mwabivuze turibanda wenda ku rukingo rw'iseru, ngira ngo wenda n'umwanya uzagenda uboneka tugenda tugana ku zindi nkingo. Ariko nk'uko mwabivuze neza, kuko birimo kugenda bigaragara ko iseru irimo kugenda igaruka, kandi byari byaragaragaye ko mu minsi yashize mu by'ukuri uburwayi bw'iseru bwari bwaragiye buba buke cyane. Hari impamvu rero zirimo kubitera wenda turi bugende tugarukaho muri iki kiganiro, ariko izo nakwibandaho cyane ni uko abantu bamaze kwibagirwa hafi. Abantu harimo kudohoka ku buryo kwikingiza ntabwo bikirimo kuzamuka, aho usanga hari abana hirya no hino usanga hari urukingo batabonye cyangwa se bagatangira inkingo ariko bakazicikishiriza, bikagira ingaruka rero cyane cyane ku iseru, kubera ko iseru ni urukingo umwana ahabwa mu nkingo za nyuma abona ku mezi 9. Hano iwacu turutanga n'ubundi ku mezi 15, aho usanga umubyeyi akingije ku mezi 9 ugasanga mu by'ukuri yibagiwe kwiyagombye n'uko akingiza umwana ku mezi 15. Ibi rero wenda turaza kugenda tubizora ko tubisobanurira ku buryo bwimbitse, ariko intekerezo ko wenda biraza no guterwa n'uburyo abadukurikiye nabo bagenda babaza ibibazo kugira ngo bagende barushaho gusobanukirwa aho badasobanukiwe.
Ye, nk'uko murimo mubivuga, abantu barasa n'abagenda badohoka cyangwa se kubera imyemerere yabo ugasanga batitabira inkingo nk'uko bisanzwe, ariko ntabwo bica intege abavuzi cyangwa se abagomba gukangurira abantu kwikingiza kugira ngo birinde indwara. OMS rero ikaba tugarutse nyine nk'urugo rukingo rw'indwara y'iseru, OMS isanga ibyiza ari ugutanga urukingo rukomatanyije. Urwo rukingo rushobora gutangwa rwonyine cyangwa se rugatanga rukomatanyije. Ni iki gishingirwaho kugira ngo umuntu afate icyemezo cyo gutanga urukingo rw'iseru rukomatanyije cyangwa se ruri rwonyine?
Murakoze cyane. Buriya urukingo rw'iseru, hari urukingo rw'iseru rushobora gukingira iseru yonyine, ariko hari n'urukingo rukomatanyije rushobora gukingira n'izindi ndwara. Ukuri ubu ngubu mu Rwanda urwo dufite rukomatanya indwara y'iseru n'indwara ya rubeola. Muraza kubyihanganira kubera ko indwara nyinshi hari zishobora gusanga idafite amazina yahani iwacu, ariko ngira ngo wenda ni indwara abantu bashobora kuba bamenyereye. Iyo ndwara rero nayo uburyo yitwaye ni indwara yitwaye nk'iseru, ku buryo ubonye nk'umuntu urwaye iseru ukabona n'urwaye iyo ndwara ya rubeole, mu by'ukuri biragoye kubitandukanya. Kugira ngo natwe tubitandukanye ni uko dufata amaraso tukajya dugupima muri laboratwari tukareba agakoko mu byukuri kateye iyo ndwara. Impamvu mvuga ngo birajya gusa nuko ibimenyetso umuntu agaragaza rwose ni bimwe. Iyo ngarutse ku bimenyetso umuntu ashobora kugaragaza arwaye iseru cyangwa se na rubeore, hariho gusesa ku mubiri, umuntu akazana ibintu bimeze nk'ibiheri rimwe na rimwe bitana ryana. Ariko noneho hakiyongeraho no kuba umuntu yirwaye atukura amaso, akagira akagira ibicurane, akagira n'umuriro mwinshi. Iyo myenso rero izo ndwara zibihuriyeho zirajya no gusa mu by'ukuri. Wareba n'udukoko tujya kuzitera, zose ni indwara ziterwa n'amavirusi, ugasanga zitaho zijya guhurira. Abakora inkingo rero no kugira ngo bajye kugerageza guhuza inkingo, akenshi bakunda no kureba indwara zijya no kuba zasa, kugira ngo bashobore kuba bakora n'urukingo rushobora kuba rwakingira izo ndwara zijya gusa. Yeah. Akaba ariyo mpamvu rero hari inkingo muzabona wenda zimwe zishobora kuba zahuzwa n'izindi, ariko hari n'izindi bidashobora kuba byahuzwa.
None se urwo rukingo muravuga muti rushobora gutangwa rukomatanyije cyangwa se rugatangwa rwonyine, ruhabwa nde? Urukomatanyije ruhabwa abana cyangwa se n'abantu bakuru bashobora kurufata?
Izo nkingo zose abantu b'ibyiciro byose bashobora kuba bazifata, ariko ntabwo tuziha kuva ku mwana uvutse. Mu by'ukuri wenda mboneho n'umwanya gusobanurira impamvu dukingira umwana urukingo runaka tukamuha ku mezi runaka, burya biterwa n'impamvu. Burya urukingo rw'iseru kimwe n'urwa rubeore umwana ashobora kurufata kuva ku mezi 9, naho turutanga hano iwacu rukanatangwa no ku mezi 15, hari naho ashobora kuba rutanga ku mezi 18. Icyangombwa ni uko hagati y'urukingo n'urundi hagomba kuba harimo interval cyangwa se intera byibuze y'ukwezi kugira ngo umwana afate urukingo rukurikira urwo yabanje byibuze bashyizemo iyo ntera. Ibyo ngibyo ni byiza cyane kubera ko biha umwanya umubiri wo kugira ngo witegure mu by'ukuri kugira ngo ukore ubudahangarwa. Ariko nanone bitewe n'impamvu runaka tuvuge nk'ahantu hari icyorezo, birashoboka ko dushobora gutangira gutanga urukingo ku mezi 6. Mushobora kwibaza muti se bigenda gute kukita rutenga ku kwezi k'umwana avuze cyangwa se umwana akivuka. Buri umwana avuka hari ubudahangarwa avukana aba yakomoye ku mubyeyi we igihe yavukaga. Ese nk'uko twanabigarutseho mu kiganiro cy'umushize, no konsa umwana akivuka ni byiza cyane kubera ko ari amashereka ya mbere, hari icyo amarira umwana mu rwego rwo kumurinda indwara. Haba harimo ubudahangarwa bugomba gufasha uriya mwana. Iyo umwana rero amaze amezi 6 mu by'ukuri ubudahangarwa yavukanye yabivanye ku mubyeyi we, ariko hano abuvana ku mubyeyi, byumvikane neza. Iyo umubyeyi nawe yigeze akingirwa cyangwa se hari aho yahuriye n'iyo ndwara ikamusigira ubudahangarwa kamere bw'umubiri. Bivuga ngo rero ku mezi 6 ubundi twagombye ko dutangira gukingira, ariko binaterwa n'uburyo uburwayi bw'iseru buhagaze. Hari icyo twita ngo ni disease burden. Iyo tujya kureba imibare y'abantu barwara n'abantu barwara batangira kurwara ryari, bigaragara ko abana benshi batangira kurwara hagati y'amezi 9 no kuzamura. Bikaba bigaragara ko cyane cyane imbere y'amezi 9 mu by'ukuri ntabwo bikunda kuba keretse habaye icyorezo kidasanzwe. Nubwo dushobora guhitamo gutangira gukingira ku mezi 6, ariko nanone iyo dukingiye ku mezi 9 buriya binyuranye no gukingira ku mezi 6. Ubudahangarwa bw'umubiri ntabwo buzamuka kimwe. Reka ntange urugero kugira ngo byumvikane neza. Ukingiye abana 100 ukabakingira indwara y'iseru ku mezi 6, mu by'ukuri abana urukingo rugirira akamaro bakaba bashobora no kuba bagira ubudahangarwa ni 50%. Icyo gihe biterwa n'uburyo n'umubiri wabo wari umaze gukura kugira ngo ushobore kubakora ubwo budahangarwa. Iyo dukingiye ku mezi 9, mu bana 100 dukingiye 85 bashobora kugira ubwo budahangarwa. Nanone uko bigenda bizamuka, umwana agenda arushaho kugira ubudahangarwa kubera ko umubiri uba wari witeguye mu by'ukuri ko wahangana noneho wanakuze. Niyo mpamvu hano iwacu dukingira ku mezi 9, ubwo biba byaranatewe nanone epidemiyoloji cyangwa se imiterere y'uburwayi hano iwacu. Ariko hari aho uzasanga wenda bashobora no kuba bakingira ku mezi 12, kubera ko uburwayi buryo buhagaze aho ngaho babonye ko abana batangira kurwara ku mwaka no kuzamura, bigatuma rero babona atari ngombwa kugira ngo bakingire mbere y'umwaka, cyane cyane ko gukingira mbere y'umwaka, cyane cyane no gukingira mbere y'amezi 9, bituma ubudahangarwa utazamuka nk'uko byari byitezwe. Rero habaho iyo ngingo bihikingira igenda inyuranya gutyo, ariko twebwe hano iwacu nongere nibutse ko dukingira urukingo rwa mbere rw'iseru n'urubeho ku mezi 9, tukongera tugatanga nanone urwo twita nk'urwo gushimangira ku mezi 15.
None mbere y'uko twakira abakunzi b'ijwi rya Amerika, telefone noneho ziratunganye zirimo gucamo, watubwira muri makeya impamvu nakubwo budahangarwa ubudahangarwa umwana kura ku mubyeyi iyo yonkejwe umubyeyi agirwa inama yo konsa nko kugeza ku mezi angahe kugira ngo afashe umwana kugira ubwo budahangarwa
mu byukuri umwana yagombye kuba yonswa kuva akivuka kugeza ku mezi atandatu nta kintu na kimwe avangirwa yonka byonyine ari amashereka bamuhagije kandi amufitiye akamaro ariko nanone ntivuga ko nubwo umwana ku mezi atandatu yagomba kugira ibindi avangirwa byo twita hano iwacu ngo ni imfashabere utangira kumuha ibiryo byoroheje kandi birimo intungamubiri undi mwana aba yagombye konka kugeza ku myaka ibiri bivuga ngo iyo urebye ku myaka ibiri mu by'ukuri umwana aba yuje ya minsi igihumbi kwa kundi twajyaga tubivuga mu minsi yashize murabizi ko twajya tugira kampanye zikomeye zo kuvuga iminsi igihumbi y'ubuzima bw'umwana icyo gihe twavuga duhereye ku gihe umwana yasamwe kugeza avutse hakiyongeraho n'iyo myaka ibiri umwana aba yagombye kuba yonswa byibuze kugeza ku myaka ibiri ariko kuva akimuka kugeza ku mezi atandatu umwana yagombye kuba yonka nta kindi kintu avangirwa yewe n'amata asanzwe yandi ntabwo yagombye kuba yafata umwana yagombye kuba atunzwe n'ibere gusa
twibutse rero abatwumva ko ari Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro muri isanga aho tuvuga ku nkingo n'akamaro kazo ariko twibanda ku rukingo rw'indwara y'iseru bitabujije ko waba afite ikindi kibazo ku byerekeye inkingo nawe ashobora kukibaza reka rero tujye ku murongo wa telefone twakire abakunzi b'Ijwi ry'Amerika duhereye kuri Abraham turi kumwe wiriwe neza
mwiriwe neza nana
yego urahagana hehe
ndi mu Rwanda mu karere ka Rulindo mu murenge wa Shyorongi
mwiriwe neza
mwiriwe neza cyane
nuko ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo wifuza kugeza ku mutumirwa wacu
bazo mfite ni nka bibiri kuri uwo mutumirwa wacu ese iyo umuntu niba umuntu yaramaze gukingirwa iyo ndwara y'iseru aba asabye iki mu kwikumirira ko yamuzaho ikindi kibazo ese ibimenyetso mwatubwiye bifata umuntu bitera iseru umuntu
bitera iseru cyangwa bigaragaza ko afite iseru
bigaragaza ko afite iseru
yego
iseru arifite ikomora he ububasha bwo kuzahaza wirwaye bwo kuzahaza umuntu nibyo ngibyo urebye n'ibyo
ye urakoze cyane reka mbere yo kugusubiza tubanze twakire na Habimana John Habimana uranyumva ye wiri urahagana hehe
Rusizi
mumeze neza
tumeze neza
nuko ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
cyanjye numba ko waro uri mwafasha abana zino nkingo rero ko bazikenyera mu gihe bihe bitandukanye bakaba barateganyiza kujya bazohereza mu gihe kimwe bidasabye ko basaba ko bagenda basubira
uravuga kubahera inkingo igihe kimwe ariko kwa yaradusobanurira tubwiraga ko hari gahunda y'ikingira ku buryo umuntu abona urukingo bakazongera kurushimangira ku mezi ku gihe runaka ikomeza
okay byo dari byo habenge
urakoze cyane
sana murakoze
Hassan ni musubize Abraham na Habimana
murakoze reka mwishimire Abraham na Habimana ku bibazo byiza babajije reka mwere ku bibazo bya Abraham aragira ati umuntu amaze gukingirwa ni iki yakwitaho kugira ngo urukingo yafashe rukomeze kumufasha kwirinda kurwara indwara y'iseru mu by'ukuri nk'uko twavuze dutangira umuntu umwe kuba akingiye ntibihagije umuntu yagombye kuba akingiye ari umwe muri benshi bakingiwe muri benshi banegeranye inkingo zikora neza iyo abantu bari hamwe bose bakaba barakingiwe nabwira ngaruke ku byo navuze mu kanya abantu baramutse bakingiwe ari benshi ariko nanone buri abandi benshi hakaba harimo abagenda basigara badakingiwe biba byose ko uburwayi buza bukajya gutoranya abandi badakingiwe ntabwo umuntu yakingiwe ntabwo ashobora kurwara niyo mpamvu ntabwo bivanaho n'ubundi buryo bwo kwirinda indwara ariko amahirwe abamo ni uko iyo umuntu yakingiwe akaba yagira buriya burwayi yigeze akingirwa ntabwo bumuzahaza nk'utarigeze akingirwa kino ni ikintu gikomeye icyo umuntu wamaze gukingirwa yakwitaho kugira ngo ataba yagira uburwayi bw'iseru ni uko mu gihe twavuze biriya bimenyetso by'umuntu ushobora kuba yagaragaza indwara y'iseru uyu muntu mu by'ukuri akaba hari umuntu abona baba babana cyangwa se baturanye ubifite yagombye ko yirinda kumwegera kubera ko uburyo uburwayi bwe se bwandura hagati y'umuntu n'undi, umuntu uburwaye n'utaburwaye, ariko uri utaburwaye cyane cyane iyo adafite n'ubudahangarwa. Iyi ni indwara yandura mu mwuka. Umwuka nyirizina w'ubwawo ntabwo habamo uburwayi, ahubwo amatembabuzi ashobora kuba ari muri uriya mwuka duhumeka ashobora kuba yakwanduza iyi ndwara y'iseru. Bivuga ngo umuntu urwaye iseru wegeranye n'umuntu undi utayirwaye, iyi ndwara y'iseru ni imwe mu ndwara dufite zandura cyane. Umuntu umwe wanduye iseru ashobora kwanduza abantu hagati ya 12 na 18 amuwayende cyangwa se mu kigereranyo n'abantu 15. Ubu rero ni uburwayi bwandura cyane kubera ko indi ndwara dufite kugeza ubu ngubu yanduza abantu benshi cyane ni indwara ya Ebola, ishobora kwanduza hagati y'umuntu uyirwaye n'abatayirwaye. Umuntu ashobora kwanduza hagati y'abantu 30 na 50. Hagakurikiraho iseru yanduza hagati y'abantu 12 na 18, murumva ko irandura cyane. Icyo rero umuntu yakora n'igihe yaba yaramaze gukingirwa ni ukwirinda mu by'ukuri ko yakwegerana n'umuntu uyirwaye, ku byagaragaye ko afite biriya bimenyetso twavuze mu kanya, mu by'ukuri n'umuntu ushobora kuba afite iseru ashobora kuba yakwanduza abandi. Kandi nk'uko nabivuze, ibimenyetso byayo birasa nk'iby'indwara ya rubeola. Bivuga ngo ushobora no kuba warakingiwe iseru, wenda urukingo rw'iseru rwatanzwe kuva kera, ariko urwa rubeola twatangiye kurutanga kuva mu mwaka w'2012. Bivuga ngo hari abantu benshi batigeze babona amahirwe yo kubona urukingo rwa rubeola.
Ubu bashobora kurubona se?
Ngo umuntu arwaye iseru cyangwa arwaye rubeola bituma ugomba kwirinda umuntu ufite biriya bimenyetso twavuze mbere, harimo gusesa ku mubiri, harimo umuriro, harimo gutukura amaso, harimo ibicurane. Ibi byose rero ubibonye ku muntu ugomba gutangira kumukekaho iseru.
None umuntu yagenda akajya kwikingiza rubeola abonye ko atigeze abona urwo rukingo akiri umwana?
Yego, birashoboka umuntu utarigeze yikingiza rubeola ashobora kuyikingiza, ariko cyane cyane hano tugira inama ababyeyi mu gihe bitegura kuba batwita bagombye kuba mu by'ukuri barabanje kwipimisha kugira ngo barebe ko badafite ubu bwandu bwa rubeola. Yabona byiza ahubwo basanze atabufite akaba yakingirwa, kubera ko rubeola wenda tuyigarutseho nubwo atari yo ntego y'ikiganiro cy'uyu munsi, ni indwara cyane cyane izahaza abana bavuka ku babyeyi bayifite. Indwara ubwayo ni indwara idakabije cyane, mu by'ukuri umuntu mukuru wayirwaye itamugiraho ingaruka nyinshi cyane, ariko umubyeyi uyirwaye atwite iyi ni ya ndwara ituma umwana avuka hari ibibazo afite byo kuba agaragara nk'umwana utuzuye. Kuba umwana ashobora kuvuka hari urugingo adafite, kuba umwana ashobora kuvuka afite ibyo bita mikrosefali, umwana ufite agatwe gatoya, kuba umwana yavuka afite ibibazo by'amaso, kuba umwana yavuka afite ibibazo by'umutima. Ibi byose iyo umwana yavutse bakavuga ngo afite malformation congenital, cyangwa se bya bindi tuvuga ngo umwana yavutse hari ingingo adafite cyangwa se hari ingingo zitameze nk'uko zagomba kuba zimeze, ibyinshi biba byaraturutse kuri indwara ya rubeola. Ni indwara mbi cyane rero ku babyeyi batwite bagomba kwirinda. Indwara tugira inama ababyeyi ko bagombye kuba bikingiza mbere y'uko bateganya kuba batwita, kugira ngo aramutse ayifite itazanduza umwana uri mu nda.
Hanyuma Habimana, muri make mbere yuko twakira abandi, yabazaga niba inkingo zitafatirwa rimwe.
Mbere yuko nza kuri iki kibazo cya Habimana, reka mbanze tuzi ikindi cyabajwe na Abraham. Wavuze ngo ibimenyetso bikomora he ububasha bwo kuzahaza umuntu?
Yego,
reka mbabwire ko ibimenyetso byose tuvuze haruguru ku mwana mutoya bifite ingaruka zikomeye, kubera ko nibyo bigenda bikavamo n'izindi ndwara. Umwana ufite biriya bimenyetso, icya mbere biramuzahaza, kuba afite umuriro, afite biriya bicurane, haza kuvamo n'umusonga. Umwana ufite umusonga rero ni indwara mbi cyane buriya ku bana batoya, umusonga ushobora guhitana abana. Bivuga ngo iyi ndwara iterwa n'amavirusi, ariko n'izindi zishobora kuba zakuririraho. Iyo umwana arembejwe n'iseru agira ibisebe mu kanwa kubera na wa muriro, biriya bisebe bita ngo ni tache de colique mu kanwa. Iyo umwana yabigize ntaba gishobora kurya, kandi nubwo tuba tubona ko biri mu kanwa gusa, buriya bishobora no gufata inzira yose ibiryo bicamo, ku buryo bishobora no kuba byatera umwana indwara z'impiswi, amadiyare. Umwana rero ufite impiswi ntabwo ushobora kubitandukanya n'imirire mibi, kubera ko umwana ufite impiswi biroroshye cyane kugira ngo mu gihe gito ahita agira ibimenyetso by'imirire mibi, kandi rimwe na rimwe kugira ngo umuvure neza biriya bijyanye n'imirire mibi bikaba ari ikibazo gikomeye. Ibi rero bishobora guhitana umwana, izo nizo ngaruka za mbere zishobora gutuma umwana yapfa, ariko ashobora no kudapfa agasigarana lesekel, agasigarana ingaruka zaturutse kuri buriya burwayi. Zimwe mu ngaruka umwana ashobora gusigarana nazo ni uko umwana ashobora no kugira imikurire mibi, ari kugihagararo ari no mu mitekerereze ndetse byatuma n'izindi ndwara zishobora kuzagenda zurijira ariko by'umwihariko n'umuntu mukuru warwaye indwara ashobora kugira biriya bibazo tuvuze no ku mwana mutoya bivuga ngo rero iyi ni indwara mu by'ukuri abakuze barayizi cyane igihe programme za vaccination zatangiraga mu myaka 1980 hano muri Afurika ari naho twatangiye programme y'ikingira hano mu Rwanda imibare y'abana barwaraga isiru yari iri hejuru cyane buri mwaka harwaraga abana bagera ku 80 ugereranyije n'abaturage bari bahari icyo gihe mu by'ukuri habari hafi y'abana bose bari munsi y'imyaka 5 kandi noneho n'ubuvuzi ruterwa gatera imbere hagapfa benshi hafaga bagera ku 10%. Murabyumva kugira ngo dupfushe 80% n'abana 800,000
ni benshi
800,000 rero n'abana benshi cyane kubera ko ubu ngubu ku buryo duhagaze usibye no kuvuga ngo giseru yonyine urebye indwara zose zishobora kuba zakwica abana batoya ntabwo iyo mibare tujya tuyigezaho baracyari bake cyane kubera ko ngira ngo murabizi ubushakashatsi bwaherukaga muri 2015 bwerekanaga ko abana bari munsi y'umwaka umwe abana 1,000,000 bavutse ari bazima abana 32% gusa aribo bapfa batarageza ku gihe cy'umwaka ufashe rero ko dufite abana bari munsi y'umwaka umwe bagera ku 350,000 buri mwaka hafi 360,000 ukareba abana 32 mu by'ukuri n'abana batagera ku 15% mu gihe cy'umwaka wose ariko murumva icyo gihe hapfaga abana bagera ku 8,000 bishije n'indwara isa rwose itarashyiramo izindi mvuga ngo abana barapfaga cyane ubu rero turishimira ko mu by'ukuri izi nkingo byagaragaje ko zifite ubushobozi bukomeye kubera ko kugeza ubu ngubu tugeze aho tugera ku mwaka tugize abantu barwaye iseru batagera kuri 50 kandi muri bara bose barwaye iseru ntagire n'umwe upfa ni ikintu gikomeye cyane ibi birerekana imbaraga z'urukingo birerekana ko mu by'ukuri inkingo hari icyo zimaze ko abantu bagombye kuba bazitabira hanyuma twihuse wenda no ku kibazo cya Habimana Rusizi wavugaga ngo mbese nta kuntu twafasha abana bakajya banabonera izi nkingo rimwe reka tubwire Habimana rwose ko bitakunda ntabwo bishoboka bahaye urugero ubu hano iwacu mu Rwanda turimo gutanga inkingo 12 ku bana batoya ariko twareba abana b'abakobwa bo kubera ko twongeyeho n'urundi rukingo rwa kanseri y'inkondo y'umura dutanga ku myaka 12 zikaba inkingo 13 izi nkingo 12-13 rero ntabwo bishoboka ko zihera umwana rimwe ntabwo byaba ari byo kandi buri rukingo buriya bitewe n'ubushakashatsi ibyo byagiye bugaragaza ntabwo byakunda kubera ko hari izitagira icyo zimumarira ntabwo ari ngombwa rero ko tuzimuhera rimwe kandi tuzi ko ntacyo zimumarire ngarutse ku rukingo rw'iseru nari ndiho mbivuga ko iyo dukingiye umwana ku mezi 6 tuba tuzi ko mu by'ukuri protection ari 50% mu bana dukingiye twari dufite nko ku mezi 9 ikazamuka ikagera kuri 45 biterwa n'imikurire y'umubiri umwana ukivuka aba agifite byinshi umubiri we ukeneye ni ukubanza kubaka rero nabiriya kugira ngo n'inkingo nituzitanga zizabonera aho zifatira ntabwo inkingo zose rero bishoboka ko twazitangira rimwe ntabwo byaba ari byo kubera ko inyinshi ntacyo zaba zirumarira umwana mu by'ukuri
radijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga ku byerekeye inkingo n'akamaro kazo dusubire ku murongo wa telefone twakire nyandwi turi kumwe mwiriwe neza
mwiriwe
urahagana he
demokarasi agakeneye mu majyaruguru y'u Rwanda
yego mumeze neza
kibazo nashaka kubaza
yego
yese umuntu nk'umuntu urwaye iseru ko yavuze ko bishobora kwandura mu matemba bose cyangwa se mu mwuka ese nk'umuntu wakingiwe urukingo ntabwo rushobora guhita rubirwanya ku buryo umuntu agomba kwitwararika kandi baramukingiye ni ukubera iki umuntu agomba kwitwararika kandi n'undi yari abonye urukingo
yego urakoze cyane reka twakire na Gilbert mbere y'uko dusubiza nyandwi Gilbert wiriwe
yego yego
uri he wowe
yendi Gicumbi mu majyaruguru y'u Rwanda
ye nuko namwe meze neza
tumeze neza kavura karagwa
nuko ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
umuntu wahawe urukingo cyangwa se akaba atarabonye urukingo noneho akarwara iyi ndwara ibishobora kuvurwa igakira burundu cyangwa hari ibisigisigi bishobora gusigara ku buryo ibishobora kugaruka icyo kibazo nari mfite
urakoze cyane Hassan ibibazo byabo birasa birajya gusa
murakoze cyane. Reka dushimire Nyandwi na Gilbert. Bo Nyandwi arabajije ngo umuntu urwaye iseru ishobora nibiki kubera icyo ashobora agomba kwitwararika kandi yarakingiwe. Nkuko nabivuze cyane cyane ngira ngo Nyandwi buriya ndumva agomba kuba umuntu ukuze. Buriya dutangira gukingira indwara y'iseru muri programme y'ikingira byatangiye mu myaka za 80 nibwo programme yari ivutse abantu batangiye gukingirwa ku buryo buhoraho. Ariko nyuma yaho hagiye habaho amakampanye kugira ngo abantu bakingirwe. Ubu ngubu turacyazikora. Ariko ntabwo twirengagiza ko hari abantu bashobora kuba baravutse imbere za 80 batigeze banakingirwa. Yewe n'abakingiwe urukingo rumwe ntabwo ruhagije. Buri gihe umuntu agomba kuba agomba gufata urukingo byibuze indi nshuro kugira ngo abone urukingo rwo gushimangira. Umuntu rero agomba kwitwararika igihe cyose yakingiwe kubera ko mu by'ukuri niba urukingo ngiye nduhawe uyu munsi ukaba urashobora kunkingira neza 100%. Ngiye ntandukanye na Nyandwi, ushobora kuba Nyandwi ukaba udashobora kumukingira neza 100%. Kubera ko buriya iyo umuntu abonye urukingo ni iki kiba gishakwa. Buriya ubudahangarwa bw'umubiri tuba tuvuga ni amaproteyine. Amaproteyine ngira ngo sinzi niba hari ikinyarwanda bifite, ariko abantu nge numva mu kirundi bavuga ngo ni ibivumbikisho. Ayo maproteyine niyo akora ubudahangarwa bw'umubiri. Bivuga ngo niba tuguhaye urukingo mu by'ukuri tuba tugira ngo twibutse umubiri ukore ubudahangarwa bujyanye n'iriya ndwara twagukingiye, ariko buriya ubudahangarwa ni mu by'ukuri n'amaproteyine umubiri ukoramo. Kandi iyo tuvuze indwara z'imirire mibi tuba turimo kuvuga ko umuntu afite ikibazo cy'amaproteyine adahagije. Bivuga ngo rero nubwo twavuga ngo wenda umwana tumukingiye ku mezi 9 tuba tumukingiye 85%, bivuga ngo tugomba gushimangira. Ni ngombwa ko abantu bibuka ko nanone gukingira byonyine bidahagije. Umwana yagumye nuko agaburirwa neza kugira ngo n'umuhana rwa rukingo azaba afite nayo proteine azafasha gukora buriya budahangarwa. Ni ngombwa rero gukomeza kwitwararika niba warakingiwe, kubera ko mu by'ukuri ntabwo twamenya niba n'urukingo rwo twaguhaye rwarazamuye ubudahangarwa ku kigero nyacyo kigomba kukurinda indwara. Ko hari ibyo twita titriamanticor ni ukuvuga umubare se cyangwa ingano y'ubudahangarwa umubiri wibitseho. Ibyo ngibyo rero ni ngombwa cyane, kubera ko ushobora gusanga ubudahangarwa butarazamutse cyane ku buryo bwakagombye kuba gukingira indwara. Ari nayo mpamvu niba tuvuze ngo umwana byibuze yagombye kuba afite inkingo ebyiri, mu by'ukuri ababyeyi bagombye kuba dufasha bakabyubahiriza, umwana akagira amahirwe yo kubona urukingo rwo gushimangira. Hanyuma ikibazo cya Gilbert uri Gicumbi, we yavuga ngo umuntu wahaye urukingo nibihe bisigisigi ashobora kugira aramutse anarwaye. Mu by'ukuri kamanze nguhumurize nkubwire ko umuntu wakingiwe aramutse anarwaye ntabwo uburwayi bumuzahaza kimwe nk'utarakingiwe, kubera ko byibuze umubiri uba wibuka ko hari ikintu ugeze kubona gisa nk'icyo ngicyo kije kumutera uburwayi. Nubwo haba hari ibindi bikenewe kugira ngo uwo muntu afashwe cyane cyane nko kuvurwa, ntabwo bivanaho ko umuntu ashobora no kubona none yagira ibindi bisigisigi. Ibisigisigi nk'uko twabivuze ku bana bato ni bibi cyane, ungira ngo hano ugarashaka kuvuga lesekere cyangwa se ingaruka yaba yatewe n'ubwo burwayi. Twavuze nk'ibimenyetso by'imirire mibi, twavuze n'izindi ndwara zishobora kurijaho. Indwara zurijaho nta zindi ni indwara n'ubundi zandura, izo twita ngo les maladies infectieuses cyangwa se communicable disease, izi ndwara zandura. Iyo rero umwana arwaye iseru ni ngombwa ko tumwitaho cyane, tukajya no kumuvuza cyane cyane tukamufasha no kugira ngo abone n'amavitamine. Kuriya iyo umwana arwaye iseru nanone ashobora kuba yagira ingaruka z'ibibazo bijyanye n'ubuhumyi. Hanyuma niyo mpamvu muzabona akenshi abana bahabwa na za vitamine A. Iki rero ni ikintu gikomeye abantu bagomba kumenya, ko indwara y'iseru ni indwara ubundi idafite umuti wihariye, kubera ko ni indwara iterwa na virusi, kandi kugeza ubu ngubu indwara ziterwa n'amavirusi inyinshi nta miti zifite. Iyo rero umuntu agiye kwivuza arwaye iseru, icyo kwa muganga barimo gukora mu by'ukuri ni ukugerageza kurwanya ibiriya bimenyetso byose bishobora kuba byakuriya umuntu uje kuvurwa. Niyo mpamvu kubera ko tuzi ko umwana ashobora kugira umusonga, amapneumoni, umwana ahabwa antibiotike. Ariko mu by'ukuri izi antibiotike ntabwo ari izo kugira ngo zihangane n'iriya virusi y'iseru. Umwana agomba guhabwa ibinyobwa kugira ngo umwana ataza kugira umwuma, kubera ko atakaza amazi menshi muri bya bicurane. Umwana agomba guhabwa zira vitamine A kugira ngo zimurinde ibibazo ashobora kugira bijyanye n'ubuhumyi bushobora guturuka kuri iyo ndwara y'iseru. Ibi ngibi rero bigomba kwitabwaho, igihe bititabwaho birumvikana ko bishobora kuba byasiga izi ngaruka twariho tuvuga n'ubundi.
Twibutse rero abatwumva ko ari Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda, ikiganiro muri isanga ku magara y'abantu. ibyerekeye ubuzima rero tukaba tuvuga ku nkingo n'akamaro kazo, twigabanda cyane ku rukingo rw'indwara y'iseru. Twakire itanga ishaka, uranyumva?
Ndakumva.
Ye, urahagana he?
Ni mu karere ka Rusizi.
Yego. Ikibazo cyawe?
Ikibazo cyanjye?
Yego, cyangwa igitekerezo?
Igitekerezo natanga ni uko maze kumva ikiganiro, ni byiza kubungabunga ubuzima bw'umwana kuva akivutse, umuntu amuha indyo yuzuye kugira ngo wenda ayo mavitamine aba yahawe ashobora kumufasha kuba wenda atahura n'ubwo burwayi, bikomeza umubiri nyine kugira ngo adashobora kurwara iyo ndwara. Kuko mwavuze ko gukingira iyo ndwara y'iseru bidakuyeho ko ashobora kuyandura.
Mm-hmm.
Ashobora kuyandura mu gihe umubiri we udafite ubudahangarwa, udafite ayo maporoteyine, kuko nta ntungamubiri aba afite mu mubiri. Nimba ari byo igitekerezo natanga, numva tugomba kubungabunga ubuzima bw'abana.
Yeah. Urakoze cyane. Itanga ishaka, reka twakire na Ngoboka. Ngoboka, uranyumva? Ngoboka,
karame
wiriwe neza?
Mwiriwe.
Yeah. Ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Nk'uko bisanzwe, ni ambasaderi Ngoboka Jean Claude mu karere ka Ngoma mu ntara y'Iburasirazuba mu murenge wa Gashanda mu kagari ka Cyerwa mu mudugudu Rema ya mbere.
Yego.
Banje kubashimira mu kiganiro muri isanga, ari ikiganiro nkunda cyane kandi nkunda no gukurikira igihe cyose.
Yego.
Mbashimira no kuri topic mwagarutseho y'umunsi mpuzamahanga wahariwe gukingira abana iseru.
Ni icyumweru cy'inkingo kirangiye.
Icyumweru.
Ye, komeza ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo.
Nibyo koko, abana nizo mbaraga z'igihugu z'ejo hazaza, niyo mpamvu bagomba ubuzima bwabo gusigasirwa bakiri batoya kugira ngo bakure neza. Kandi na hano muri uyu murenge wa Gashanda muri iyi minsi yari amaze iminsi hari igikorwa nyine cyo kubakingira, cyakorwaga ku bana bari munsi y'imyaka itanu ndetse no kuzamuraho bagahabwa ibinini. Babona ko icyo gikorwa abantu bakitabiriye cyane, ababyeyi babashije kujyana abana babo bakabakingira iseru, abaye nabo bagafata ibinini byabugenewe bakabaha rwose. Bimaze iminsi bikorwa cyane muri uyu murenge wa Gashanda, ubona ko ababyeyi nabo babikangukiye ndetse bakigishwa n'uburyo abana bagomba kubona indyo yuzuye aho kugira ngo bajye mu mutuku. Ndetse si n'iyo iseru n'igihe bafashemo umunsi umwe buri kwa gatatu, abana bagomba gukingirwa bagafata urukingo buri kwa gatanu, bahurira n'abaganga bavuye kuri za santere dosante hanyuma no ku bigo nderabuzima bakabakingira. Bigakorwa buri munsi, buri wa gatatu w'icyumweru.
Nuko ni byiza.
Uba ubona rwose nyine abaganga batagenda cyangwa abayobozi ngo baterane n'abana, ahubwo bakabasha kubakurikirana. Nk'urugero nk'ano muri aka karere ka Ngoma muri uyu murenge wa Gashanda, bahagurukiye ikintu cyo kurwanya imirire mibi, bakurikiriza ubuzima bw'umwana akiri mutoya kugeza akuze. Bafashe ubukangurambaga, ubuyobozi bw'umurenge wa Gashanda n'ubufatanye bw'akagari ka Cyerwa bari ubukangurambaga, bagenda bacamo mu baturage babigisha uburyo bagomba guhinga uturima tw'imboga, uburyo cy'umwana agomba gufata indyo yuzuye kugira ngo atajya mu mutuku, ndetse bakabapimana buri munsi bareba ko umwana yaba ari mu mutuku, dore ko nta mwana n'umwe ugaragara muri uyu murenge wa Gashanda uri mu mutuku, bitewe n'uko ubuyobozi bukomeza kubitaho cyane bubakurikirana kandi bakabishyiramo bafatanyije n'abanyabuzima babihuguriwe mu midugudu.
Ubona ababyeyi rero babyitabira?
Ababyeyi barazitabira cyane, ukabona bishimye rwose, kuko nta n'ubwo ubuyobozi bashyiraho igitutu cyane, ahubwo barababwira ati mwebwe mugomba gukingiza abana buri kuwa gatatu cyangwa kuri iryo ry'iseru nawe muri iyi minsi byakorwaga. Urebye n'imirire ukasanga rwose nabo baba bazishaka, kuko ntabwo umubyeyi aba yumva ko umwana we agomba kugwingira ngo ahere hasi, ahubwo nabo aba yifuza ko umwana yakura, kuko burya umwana ugwingiye hari byinshi aba atujuje kuri we, arimo nko kuba atabasha gutekereza neza imbere ye hazaza, kandi akaguma n'ahari ntabashe gukura.
Ngoboka rero, reka ngushimire cyane kuri ibyo bitekerezo byawe. Urakoze cyane.
Murakoze cyane. Ubwo ni ambasaderi Ngoboka Jean Claude mu Burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Ngoma mu murenge wa Gashanda mu mudugudu wa Rema ya mbere.
Urakoze. Reka twakire na Arma. Arma, uranyumva?
ndakumva je nini
wiriwe neza
eh wiriweho nawe
yego urahagana he
nje ndi muri Afrika nyine
ahagana he
muri Afrika mu biyaga bigari
mu biyaga bigari Afrika se kwa nini mu byenze
ni biyaga bigari no kuvuga ibihugu bitatu
eh uri mu bihugu bitatu cyarimwe
ya ni biyaga byose bihuriye ku biyaga Kigali
eh ngaho nta kibazo ikiba ufite ikibazo cyangwa igitekerezo
muravuze muti ni ikivugo cy'ishami ry'umuryango w'abibumbye cyita ku buzima WNS
yego
ni cyumweru cyahariwe muti ingingo y'icyo kiza cy'igiseru
turagishoje n'inkingo zose cyumweru cyo kuzirikana ku nkingo yego
muravuga ko bya biyaga cyatangiye ku itariki ya
24
ushaka kwigitareke nyine ziheze deje ne zikuri ndega ndashaka kubaza nyine nuko ntawe nabaza nyine mu gihugu cy'u Burundi ga ndega bo baba ariko barakuri kugira ngo ndumva ko iyo ngwara nawe ndigaruka mu gihe baba bayikinze iragaruka nkaba numvaga mu gihugu cy'u Burundi ga ntawe nigeze numva ko bariko barakinga iyo ngwara ndega bo baba ariko barakora iki kugira ngo bakingirwa gwaruka gwa dufite imyaka mike cyane nicaye bo bariko barakora kugira ngo barandurane n'imizi canke nicaye OMS yobirikira kwa kugira ngo irondere umuti ufashe ushobora guhamya gutsindiye ngwara yiganje mu gwaruka gw'abana b'imyaka batarashikana imyaka itanu
ngo ntabwo tuzi ikirimo gukorwa mu Burundi ariko tuzi ko gahunda z'inkingo cyangwa se inzikingira ziba mu bihugu byose kuko ari na gahunda ya OMS
nibyo nyine biravuga ko ari isi yose ariko mu Burundi nta ugendeye ku mavuro yose nta kihari
ariko se
tariki gushaka itariki 30 nta kigaragara kigeze tubonaho bavuga ati turiko turakinga indwara ntaho twigeze tubona ariko murazigo nanone ko n'imiti nyine mu gihugu izinjira irabuze nta nihari umva nyine nta n'ibyo bigeze banacisha ku maradiyo bavuga ati turi mu minsi yo gukinga indwara mu iyi minsi
ariko rero Arma uvuze kuri muri Afurika y'ibiyaga bigari nta sinzi aho uri nyirizina ariko ushobora mu Burundi bishobora kuba birimo kuba ukaba utabizi
ndi mu Burundi ariko mugabo hafi ku mupaka wa Kongo
ubwo ibyo aribyo byose abashinzwe ubuzima bafite gahunda bateganyije mu gihe runaka n'inkingo nta gushidikanya ko zaba zitangwa mu gihugu hose no ku bana baba bazikeneye ndetse n'abantu bakuru baba bazikeneye kibazo no kumenya niba zifite zihagije ni cyangwa se n'igihe zitangirwa rero
ariko wandi iyo shyirahamwe rimaze gufata inkingo mu gucyo rikavuga riti ni byahariwe gukinga abana indwara iba yasohoyega nayo wendi miti nyine izafasha isi yose ariko ugasanga harimo ibihugu nyine wenda bidashobora kuba byakurikiza iyo ngingo mu gihe bivanye n'icyo gihugu gakiba ukuntu kiba cyifashe n'ubukene kiba gifite cyangwa n'ibindi bibazo wenda biba bihari igihugu cy'u Burundi rero naho n'ahantu hakenyega imiti ivura icyo ari cyo cyose indwara iyo ari yo yose ugiye kwa muganga urugwaye malariya barakubwira ngo uragenda witurire hanze ndakubwiraga mu bitaro bya leta wagenda muri mu bigenga aho barakubwira ati umuti uzingi ntabwo ushobora kuronka urumva n'ibintu bigoye mu myaka myinshi makuru
birumvikana hari igihe haba ibibazo ndagushimiye cyane rero Arma
murakoze cyane je nibyo
Hassan hari aba bavandimwe amaze kufata ijambo Ngoboka na Arma hari ibintu bagarukaho byerekeranye no kuba abantu bakingirwa kandi ko bifite akamaro hari wavuze ko Jean Claude Banzari wa Ngoboka wavugaga ko ababyeyi bagomba gukora ku buryo nyine abana babona ibyangombwa bakeneye kandi ko ababyeyi wabo babyitabira cyane ndumva muri make batangaga ibitekerezo ariko nkaruma we azanye ikindi kibazo umuntu yakwibaza ati inkingo iyo OMS kangurira abantu ishishikariza abantu kwikingiza izo nkingo zirahari ku buryo bugaragara nta ushobora kujya kwikingiza ngo arubure se hari amafaranga asabwa byifashe gute
murakoze ingenieur reka nshimire itanga ishaka uri Rusizi na Ngoboka uri Ngoma ubyo kuri wongira ngo ntabwo ari ibibazo ahubwo ni inyunganizi bariho ubwo ibikorwa biriho bikorwa hirya no hino banishimira ko ababyeyi bagiye babyitabira cyane cyane muri cyumweru tumaze turi mu bukangurambaga bwabaho neza hanyuma ngarutse wenda ku kibazo cya Alma utatubwiye neza aho aherereye arimo kuvuga ko wenda mu gihugu cy'u Burundi bishoboka bigoye kuba babona imiti kuba babona inkingo reka muhumurize mubwire ngo ku bijyanye n'inkingo mu by'ukuri dushishikariza abaturage kugira ngo bajye gufata inkingo kubera ko ibihugu byose bifite inkingo kubera ko ibihugu byinshi mu by'ukuri ntabwo bishobora kwigurira inkingo birafashwa kugira ngo bibone izi nkingo Burundi rero ni kimwe mu bihugu nabyo bifashwa kugira ngo bibone izi nkingo nta mpungenge zihari rero umuntu yaba afite ubwishingizi mu kwivuza cyangwa se atabufite nta muntu n'umwe ugomba kugura urukingo urukingo kugeza ubu ngubu ni ubuntu ari hano iwacu mu Rwanda yewe ndabizi neza ko no mu Burundi ari ubuntu no mu bihugu duturanye urukingo ni ubuntu nta mpungenge rero afite ikibazo cy'urukingo yajya kuza ivuriro rimwegereye rero mutse ntutanahari ubwo haba hari impamvu zindi zijyanye wenda na logistique ku buryo bashobora kuba bakwita ku kibazo cy'abakareba icyo bamufasha
aherereye ko
n'ubuntu ubu ashobora kuzibona
Nahereye ku mupaka ngo hafi mu Burundi hafi ya Kongo.
Kereke niba nta mavuriro ahari ariko ahari ivuriro hose uri haba hari intego byanze bikunda.
Reka twakire Idrissa. Idrissa turi kumwe. Idrissa
wanjye neza.
Wiriwe urahagana he?
Ndi hano Kigali Karuruma.
Mumeze neza se ku Karuruma?
Tumeze neza akavura karahise turatekanye
ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
nshaka kubaza ikibazo
urashaka gutanga igitekerezo ahubwo se telefoni yawe ko numva ishobora kubicitse Idrissa turacyari kumwe telefone ya Idrissa banze icitse ntabwo ndimo kumwumva twibutse ariko haba twumva ko ari radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda hari Nsanza Mahoro uri ku murongo wa telefone Nsanza Mahoro uranyumva
yego ndakumva
ikibazo wifuza kongera kubaza twigeze kuvugana nawe ni Gilbert
niwe
yego hari ngo cyutasobanukiyeho neza
Niki kibazo ndavuga ngo umuntu aramutse ayirwaye noneho bakamuvura ariko ntikire neza abashobora kongera kuyirwara nanone nicyo kibazo nari mfite
reka mbanze mbaze bagusubize Hassan umuntu arwaye bakamuvura ashobora kuyikira neza cyangwa ashobora kongera kuyirwara
nacyumvise mu by'ukuri umuntu yararwaye indwara y'iseru bikanagaragara ko ariyo yararwaye reka ngire amahirwe mbwira abantu ko buriya nta nubwo aba ari ngombwa kuba yakingirwa yaramaze kuyirwara koko indwara y'iseru ni indwara umuntu arwara rimwe mu buzima iyo wagize ibyago ukayirwara igusigira ubudahangarwa bumeze nka bwa bundi bari bubone nanone ibona urukingo iyo umuntu rero yirwaye akavurwa igakira ntabwo ashobora kongera kuyirwara rwose nta mpungenge
hanyuma se mwatubwiraga ko umuntu agomba kwirinda kandi ko mu byo mwavuze buryo iriya ndwara yandura mu bijyana n'amatembabuzi n'iki umwana ashobora kwanduza umubyeyi ese umubyeyi yabonye umwana we yarwaye yakwihutira kwikingiza cyangwa se yakwikingiza hakiri kare kuko abatekereza ko n'umwana ashobora kurwara akamwanduza
umubyeyi nibyo ashobora ko yakanduza n'umwana ariko nta mpungenge kubera ko kugeza ubu ngubu ababyeyi benshi dufite rwose duhamya ko abenshi n'abakingiwe abatarakingiwe batigeze bagira amahirwe yo gukingirwa nk'uko nabivuze iyi ndwara abantu bayirwaraga kera ni benshi cyane abatarakingiwe na mbere y'uko porogaramu z'ikingira zitangira bashobora kuba baragize ibyago bakarwara iyi ndwara nk'uko rero nayo imaze kubivuga nanone mu kanya ndimo gusubiza Gilbert umuntu yaramutse arwaye indwara y'iseru aba iba yaramusigiye ubudahangarwa bw'umubiri yagize amahirwe ikaba itaramuhitanye. Nanone umuntu yarakingiwe abafite ubudahangarwa, ariko ntibyumvikane neza umuntu gukingirwa inshuro imwe ntibihagije, bisaba kugira ngo umuntu nanone abe yarahawe n'urukingo rwo gushimangira. Bivuga ngo rero ku muntu mukuru urwaje umwana rwose ntibibe impamvu ko yatererana umwana, yegera umwana muvuze, ariko niba afite impungenge ko ashobora kuba atarigeze akingirwa. Wenda ari nk'ibyo yabwiye ababyeyi be yigeze amubwira ko atakingiwe kandi ntawe yigeze ahurira n'ubu burwayi, nawe aba ari umwe ku buryo kuri wagombye kuba akingirwa.
Ye ubwo rero ni ukumusaba abantu kwitabira gahunda zikingira, mubona baza babagana nk'uko mamubyifuza.
Ibijyanye na gahunda y'ikingira mu by'ukuri hano mu Rwanda iwacu ni gahunda imaze iminsi inumvwa neza cyane n'abaturage, ni gahunda navuga ko imaze gufata ndetse imaze no kujya mu muco ko kugeza ubu ngubu umubyeyi wese ubyaye ababizi neza ko agomba gukingiza umwana. Ikibigaragaza ni uko imibare tuba dufite y'abana bakingiwe hirya no hino iri hejuru cyane. Kugeza ubu ngubu abana 95% mu Rwanda barakingiwe kandi bakingiwe inkingo zose nk'uko ugomba kuzibona, ariko birumvikana 5% baracyari abana benshi. 5% y'abana 160,000 urumva ni umubare nanone utari mutoya. Udushishikariza abantu bareke kudohoka nk'uko tubatangiye tubivuga, inkingo zikora neza iyo abantu bakingiwe begeranye bakanakingirwa ari benshi. Bivuga ngo niba mvuze ngo begeranye ni ukuvuga wenda nk'umudugudu, umudugudu abana bose baramutse bari munsi y'umwaka umwe bari munsi y'imyaka 5 bose baramutse barakingiwe, uwo mudugudu rwose ufite umutekano ntaho urwaye bw'indwara zikingirwa bwakwinjirira. Byumvikana neza rero ko nabariya 5 tugenda tubura ari ikibazo kuri twebwe, nicyo duhanganye nacyo nka porogaramu y'igihugu y'ikingira. Turifuza ko buri mwana wese akingirwa kubera ko nta kibazo cy'inkingo dufite, turifuza ko byagera ku 100%. Nitugera ku 100%, nanone bizongera umusaruro dufite mu bijyanye no kugabanya indwara ndetse n'impfu zibasira abana batoya.
Iyo tugarutse ku byerekeranye n'inkingo, ababyeyi mwatubwiye gatoya ku babyeyi batwite, umubyeyi utwite hari mwavuze ko nk'umubyeyi waba afite nk'indwara ya rubeole ashobora kuba yatuma yabyara umwana ufite ibibazo, umubyeyi utwite muramukingira yaje cyangwa mumubwira inkingo ashobora gufata hanyuma akaba ariwe uhitiramo kuzifata atwite?
Barakoze cyane, n'ikibazo cyiza. Mu by'ukuri umubyeyi utwite hari inkingo ashobora gufata, ariko nanone hari inkingo umubyeyi adafata atwite, ahubwo aba yagombye kuzifata mbere y'uko yitegura gutwita, harimo urunguru rwa rubeola. Uru rukingo ntabwo umubyeyi arufata atwite, ntabwo byemewe ko rushobora kuba rwagira nanone ingaruka ku mwana atwite. Ariko hari inkingo umubyeyi ashobora gufata mu gihe atwite, harimo nk'urukingo rumukingira tetanusi. Ariko nanone urukingo ntabwo ruhabwa umubyeyi kugira ngo rukingire umubyeyi gusa, uru rukingo ruzagira n'akamaro mu gukingira umwana cyane cyane mu gihe avuka, igihe umwana bamugenya, kubera ko indwara ya tetanusi ni indwara iba mu myanda mu butaka hirya no hino. Haramutse hari nk'ibikoresho byanduye bikoreshejwe mu kugenya umwana igihe avuka, mu by'ukuri uyu mwana ashobora kuba yakwandura indwara ya tetanusi. Tugira inama rero umubyeyi utwite ko yagombye kuba yikingiza tetanusi igihe atwite, ariko hari n'izindi ndwara yagombye kuba yarikingisha na mbere y'uko yitegura gutwita, harimo nk'inkingi ya rubeole, harimo nk'indwara za hepatite. Uvuga ngo umubyeyi witegura kuba yatwita akabyara umwana kugira ngo yizere neza ko azabyara umwana muzima udafite n'ibibazo, mu by'ukuri hari ibyagombye kuba yariteguye, harimo no kuba yakwikingiza ndetse no kwipimisha indwara zimwe na zimwe.
Ye mwatubwiye ko uwarwa umuntu warwaye adakeneye gukingirwa kubera ko aba yagize ubudahangarwa yakuye muri uko kurwara indwara y'iseru. Umuntu iyo yarwaye kandi iyo yarwaye rimwe hanyuma akayikira, nta hari uwavuze ngo ibisigisigi cyangwa se byari yari yavuze ibiki ya ibisi nk'ingaruka za bazaramugumye mu mubiri ku buryo yaba gifite ibishobora kuba byakwanduza undi muntu, birashoboka
kwanduza undi muntu? Ntabwo bishoboka, uriya muntu aba afite ubudahangarwa, hanyuma ibijyanye n'ibisigisigi umuntu ashobora kuba yagira bitewe n'uburwayi byaterwa n'uburyo ubwo burwayi bwamuzahaje. Mu by'ukuri tuvuge nk'umwana uri munsi y'umwaka umwe cyangwa nk'imyaka ibiri, ibo bari abana b'abanyantege nkeya, aramutse arwaye cyane akagira amahirwe iyi ndwara y'iseru ntimuhitane, ariko yararwaye cyane yarazahaye, bya bindi navuze ko umwana urwaye iseru ashobora kugira ibisebe mu kanwa, ushobora gusanga wenda byaramusigiye n'ibibazo by'imirire mibi. Iyo mirire mibi ishobora kuba ari karande ku buryo n'umwana niyo yazakura hari ibindi bibazo ashobora kuba afite, ariko ntabwo bikunze kuba byinshi cyane ko kugeza ubu ngubu icyo tubona n'abana barwaye iseru bakira mu gihe gito cyane. Ubundi ni indwara ikira mu gihe gito cyane, ariko ibititaweho ishobora kuba yatinda ku mwana ikamugeraho n'izindi ngaruka zo kuba yagira n'ubundi burwayi. Kugeza ubu ngubu rero nta kimenyetso na kimwe twavuga kindi twavuga ngo kizaba ari igisigisigi cy'iriya ndwara, usibye wenda nk'ingaruka bishobora kuba byaramugizeho nk'uko yaragize imirire mibi mu gihe yamaze ibyumweru bibiri ntacyo ariyo birumvikana ku mwana muto bimugiraho ingaruka. Aho kugeza ubu ngubu nta kindi ishobora kuba wabona ku mubiri cyaba gihari nk'ingaruka zatewe no kuba yararwaye indwara y'iseru.
Murakoze. Turakomeza rero mu kanya, nibutsa abaturi kumwe ko ari Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Bakomeje kuduhamagara kandi mwihangane, telefoni ntizirimo gucamo neza, ariko turabageraho mu kanya.
Shuti bakunzi bacu, turifuza kubamenyesha ko Radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu Kirundi no mu Kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu, guhera saa 12 kugeza saa 1:30 za mu gitondo kuri kilohertz 7350 kilohertz 9815 no kuri kilohertz 11905. Kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12:30 zo ku mugoroba kuri kilohertz 13630 kilohertz 15460 no kuri kilohertz 17530. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Nshuti zacu, mudacyari kumwe na radio yanyu mu kiganiro muri Isanga, ikiganiro cyerekeye ubuzima, aho tuganira na Bwana Hassan Sibomana ushinzwe programu y'ikingira mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda. Turaganira rero ku byerekeye inkingo n'akamaro kazo, kandi twibanda ku rukingo rw'indwara y'iseru. Bifuza kuduhamagara, turi hafi kugera ku musozo, ariko nagira ngo mbabwire ko tugifite umunota hafi. Nagira ngo rero mbaze Hassan, ubushize tuganira hari ikibazo nababajije ariko tusa nkaho tukirangije kitarangiye neza. Hari abantu batinya gukingiza bibaza ngo bishobora kugira ingaruka ku bana, hari abatinya kubakingiza ngo bishobora kubatera kutabyara, nagira ngo cyangwa se ngo bakabishyiramo isano hagati y'urukingo rw'indwara y'iseru n'indwara ya autisme. Muri makeya dusoza, hanyuma mukagira n'inama mutanga muri rusange.
Murakoze cyane Eugenie. Mu by'ukuri bikunda kuvugwa cyane, abantu hirya no hino baravuga ngo mbese izi nkingo ntabwo zishobora kuba zagira ingaruka, ndetse rimwe na rimwe hari n'abifuza kuba ari inkingo ziza guhabwa abantu bo muri Afurika. Reka muhumurize abantu babwire ko nta kibazo rwose kijyanye n'inkingo. Inkingo ingaruka zishobora kugira ni ingaruka zoroheje kandi ziba zizwi. Ziba zizwi, umuntu wese watewe urushinge birumvikana, ahatewe urushinge hashobora kubyimba, hashobora kugira ikindi kibazo. Ariko nanone umuntu wakingiwe turabizi neza ko ashobora kugira umuriro. Ashobora kugira umuriro bitewe n'uburyo buriya inkingo zikozwe. Buriya uburwayi runaka iyo burimo gukingirwa, mu by'ukuri icyo umuntu aba ahabwa mu rukingo ni udukoko tuba twaranyuze muri laboratwari tugacibwa intege, ariko ni udukoko tuba tumeze nka turiya dutera indwara. Byumvikane rero tugeze mu mubiri, nanone umubiri urivumba gatanya kubera ko ushusha nk'aho wumvise ko hinje ya ndwara, akaba ari nabwo utangira gukora ubudahangarwa. Byumvikane neza rero ko iyo umuntu yakingiwe, mu by'ukuri ngiye mbifata nk'aho biri normal, ari ibintu bisanzwe kuba umuntu yagira umuriro yakingiwe, kuko hari ikintu kidasanzwe nyine kinjiye mu mubiri. Naho ingaruka zindi zo kuvuga ngo urukingo rushobora gukorwa kuza nko kubyara ntabwo ari byo. Nanone abakunda kuvuga ngo urukingo rushobora kuba rwatera autisme, ndetse ahubwo bavuga n'urukingo rwa rukomatanyije rw'iseru rubeora ndetse n'indwara yitwa MAP MMR measles mumps and rubella vaccine ntabwo ari byo ntabwo ari kubera ko kugeza ubu nta bushakashatsi burabyemeza bwemeza ko byagaragaye ko urubikingo rushobora ko rwatera indwara runaka.
Reka rero mbashimire cyane bwana Hassan Sibomana, nshimira n'abamfashe ku buhanga bw'ibyuma barimo Macbill na Fidel Niyongabo n'abandi bose twafatanije kubagezaho ikiganiro kuri mikro ya Eugenia Mukankusi. Mwese tubifurize ubuzima buzira umuze.
Abakomeje kutwumva ni radio Ijwi rya Amerika yumvikanira